kugenda Tanzania kuna makabila shaz yako mengi yani mengi mpaka rap ila kuna kabila moja kiongoz lenye masifa mengi utashanga
haya mim haya
haya
haya mim haya
niona
haya mim haya
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 ah
haya
muda mwingi nimetinga suti mfukoni nimejaa laki tano vijisenti
haya
kila sehemu ni nyumba za bati hata kama msosi wa kulenga kwa manati
haya
yo aka Shomile misifa mingi mingi toka enzi zile
haya
Ulaya daily napiga misele ukija ghetto utadhani ndo umefika mbele Najivunia kuzaliwa kwetu Highland Pita kibeta kashura utadhani Netherland Situmi mbege mini Johnny Walker teachers Safari ndege somi gali moshi wala bus Bukoba town kiwanda cha seneni wala sisio wachoyo karibuni tugawane Bukoba town kitovu cha matoke wala sisio wachoyo karibuni tugawane
Baku baba esire kupabalio Baku baba esire
Mbeya Tanga
Baku baba esire kupabalio Baku baba esire
Arusha Mwanza
Baku baba esire kupabalio Baku baba esire
Dar es Salaam Kilimanjaro
Baku baba esire kupabalio Baku baba esire
Ngara Bukoba, Karagwe, Misenye Biaramuro, Njo Muleba Kerwa Muhaya kote nipo soka gera tu Tanzania nzima nimeitekere mikono juu Muhaya kila semina tesa Nana nabisha kwa wahaya soma handsome Nana nabisha dada zetu soma beautiful Mtoto waki haya siku zote yuko na nidham Sura karigu figa zao yani wako full Akina koku shubi kagemuro Kemi lembe mulungi wazuri waro Uge marila mbelu anambezi Wego shora, mugisha, muganyizi Weye mamu, muta, mulokozi King wazi flow, mindo naitwa mukulasi Kija Bukoba, uta enjoy mapenzi Lake Victoria, msira mpaka Bugonzi
Baku baba esire, kupabalio Baku baba esire
Kenya, Uganda
Baku baba esire, kupabalio Baku baba esire
Afrika Kusini
Baku baba esire, kupabalio Baku baba esire
China, USA
Baku baba esire, kupabalio
Germany, UK
Muhaya, mim haya,
haya, haya,
mim haya,
niona
haya, mim haya,
haya,
haya, mim haya,
nima nima naronda,
sema nao mama,
nima nima naronda,
yeah. Bara, kwenda paka Zanzibar Sivi nara, nyumbani kwetu Bukoba
Nirwa nirwa naronda
Sewa sewa
Nirwa nirwa naronda
Yeah
Nirwa nirwa naronda Mare mungi ya bagare naronda wakatambara
Akina Katunzi
Kubabalio
Kazaula
Kubabalio
Atugonza na Nyamwiza
Kubabalio
Kutechura
Kubabalio
Akina Kaizirege
Kubabalio
Tumwesige
Kubabalio